long, yeah. Nobody bought them.
2026
with the wheelers.
It's the more tracks.
Choma kusogolo, kwa chimbombo chambuye. Weta muni kalipilolo, muni dalisa. Ambuye muni sante. Nokali chomkanga muka mudaliza. Ambuye ninga tote. Panjita yenu mwelesa ni pempa pamlaini wa sugar ni sashote. New jila munjila PPP. Basa kila mwine bapeza, yes it's me. Sonjela manyumba mayadi. Basa kila mwine bapeza, yes it's me. E plus mapasi kuskulu mu graduation gown bapeza, yes it's me. Chikwa team kachisi, akwatila nindani, I guess it's me. Blessings follow me, I declare and I decree. Chino chaka kaleza mtachiona, basukulu wamfwiti. Blessings follow me, I declare and I decree. To be wealthy and healthy and happiness upon my family.
Wakafike kono mbate hapa wena ufikako.
Wafikako, si hapa leno wafikako.
Azenzole na kuti Suza kafika kwa manje si hapa we wafikako.
2026 ladies and gentlemen, let's go.
Chauta si mtu wawe amanga mapengo. Senga hali niwe nitele. Azele sate mtu wawe na mkula ema kwa posi. Na muminga za kiti zose. Somebody sangalala. Kuna kuni pundiliza, ezo nina kulibi. We usaenda, yeah, so shita za kuziza. Imili leta waka pele, kubize kunika mbilila. But one thing you should keep in mind is Mulungu sama kwa unakwano. Alipose ama fika kwa tu. Nintawe chabeda neni za jatu. Inibezo ni kanda, apabama ni konka. Mulungu apana ni dalisa. Inibezo ni kanda, apabama ni konka. Mulungu apana ni dalisa. Abaleti Tegwa kafike kono mbate hapa wena ufikako. Azenzole na kuti Suza kafika kwa manjezi hapa we wafikako. Chauta si mtu wawe amanga mapengo. Senga hali niwe nitele. Azele sate mtu wawe na mkula ema kwa posi. Na muminga za kiti zose. Sombali sangalala.
Let's go! Africa all stars. Zambia, yo.
Money, do they just robot? This man, Mr. Robot Sucker.
Downloaded from westheatmusic.com.
Dollar.